yin be kwampa da ma sekere de me say onan so nyu wanze sibonga nawe sibonga nawe yo ha. Yeah, bayimbi kapalanga pambanyo badengera bakutte kuma 50% bakabira muzei watu abawe kukeke tata kuboli te wachali bunkenke tusule mugia tubonge nabwe ngabanywa bia tuyefe kudine binobo kate bugwe kubina ndika media batuze bambawe fula tefamba fudemo muzei kati kwenkula usape bebe kisayi zola vakoka akoka bramzei songa zoka za bonga kinge saharu na mubidu bona mululu banonyeza mu yaye kalulu sibantu balamu kabenna mu bintu oba babirye ready your whistle bona bana bagero nkugambye baagala gero kyokkanga ewali gero mazika na yala na solo na kwambula bachala mu nsalo salo pasita mugembe kakutaffe mutugambire atugambire kayihula atugambire obusajja bwe butukuba fe abantu be bafuga babamba ba Uganda nga Juliana nenna makula eno balaja n'obwafe nfa balyantula so so zibakuba nnyo tebabonga nabo akalulu bakosa ku ddyo mbuto babuze na kono bakonye ne bulapo bwenkwe bumatonga mu njo tebabonge nabwe ate toli kitabwe enkyukakyuka bujja leero ebasanga mu kigo tetubonga nabwe kuba toli kitaffe enkyukakyuka bujja bajja kweyaguza lujjo Kampala tetubonga nawe tetubonga nawe bona mpigwa much love to Dean from Kampala Uganda representing mwera ba